Epifania, Immanueli, wakioga wenye taka usafi wa kweli. Salabani, nguvu zote, mamlaka tukapewa, twahitaji damu tupone. Safi maovu na dhambi nitengeniwe mbali, nimekubali mimi